Kaboom, kabam. Funny Mix Records.
Shatra Montra, you get a better beater. It's a wet bond this tune, you know.
Name in a 40.
Robby G. Number one.
Aya, aya, aya. So this is a hydration. Wagidi. Ona vini uchita
walenga na mufutika na mtima.
Ona vini uchita
walenga na mufutika na mtima.
Unitatikisa vini vini selifuna
walenga na mufutika na mtima.
Unitatikisa vini vini selifuna
walenga na mufutika na mtima.
Tupaluka kaniza
niwaswa.
Mpati kizona lasi vima wami sana vima kwisa. Walenga na vamene wenzo kamba polelo na mbovichita. Nina kupasa vonze na mutima wanga. Nina kutenga azimbiwe mbambo yanga. Nela watenga mtima wanga nufaka muveni. Notenga vose vanga novifaka paopeni. Yeah. Ona vini uchita
walenga na mafutika na mtima.
Ona vini uchita
walenga na mafutika na mtima.
Unikatikisa vimpi vini selifuna
walenga na mafutika na mtima.
Unikatikisa vimpi vini selifuna
walenga na mafutika na mtima.
Tupaluka kaniza
liwaswa.
Fupaloka kamiza limaswa.
Katinikamba usinivelela. Katinikamba usinibilifa. Mami iwe ufuna nikumvelele. Iwe ufuna nikubilife.
Walenga na mafutika na mtima.
Unikatikisa vimpi vini selifuna
walenga na mafutika na mtima.
Unikatikisa vimpi vini selifuna
walenga na mafutika na mtima.
Tupaluka kaniza
liwaswa.
Tupaluka kaniza liwaswa.
Rasta pasta behind the tune and I say ahoy. Yes I. Yes I.
Zawati Pandemix and I say kaboom, kaba. Pandemix Records.